zagachi za rose buhari musi utarandore kawibishimo abakurichiye umukiza Yesu bazanezerwa umusa zagaruka tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge imisa yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge imisa yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge imisa yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge imisa yakoze.
Tuzavuze mbanda twese tunezerewe.